was there. Was there.
Teddy B.
Ikikutoa bukla, tufike home. Hakuna kukithni kundakni. Na toto una meza. Uko mavela, walai. Akiota thongla, natoa kitulie. Akidai tu baroda, na pia mia nilipe. Anarombosa, nataka mini mbekwe. Dema kuombitha, napiga rundu vifijo. Akocho manyanya, na shuku nikaluma. Mbala, wacha kuuma uma. Nadai ni kuchote, uta manyuria. Ni kuchote, ukopi kumanyuria. Na niki kuchote, ukopi kumanyuria. Niki kulamba, ukopi kumanyuria. Niki weka, ukopi kumanyuria. Baby niki kuchote, ukopi kumanyuria. Chote, ukopi kumanyuria. Niki kulamba, ukopi kumanyuria. Niki weka, ukopi kumanyuria. Baby niki kuchote, ukopi kumanyuria. Mbwegze, sakula kitu bigze. Unajua mini mbanga, narungu nipoze. Nisi kublemu kimokre. Minajua ujazoea. Nikurade lepo lepo.
Ujazoea.
Nikunyenyo kwenye niplo.
Ujazoea.
Akocho manyanya na shuku nikaluma. Mbala, wacha kuuma uma. Nadai ni kuchote, uta manyuria. Niki kuchote, ukopi kumanyuria. Chote, ukopi kumanyuria. Niki kulamba, ukopi kumanyuria. Nikiweka, ukopi kumanyuria. Baby niki kuchote, ukopi kumanyuria. Chote, ukopi kumanyuria. Niki kulamba, ukopi kumanyuria. Nikiweka, ukopi kumanyuria. Baby niki kuchote, ukopi kumanyuria. Alikunja digo, nikaweka nguru. Nikaland kwenye figo, nikachimba na sururu. Akasema stop, salamu alaikum. Nikakata, walikum sala. Akocho manyanya na shuku nikaluma. Mbala, wacha kuuma uma. Nadai ni kuchote, uta manyuria. Niki kuchote, ukopi kumanyuria. Chote, ukopi kumanyuria. Niki kulamba, ukopi kumanyuria. Niki weka, ukopi kumanyuria. Baby, niki kuchote, ukopi kumanyuria. Chote, ukopi kumanyuria. Niki kulamba, ukopi kumanyuria. Niki weka, ukopi kumanyuria. Baby, niki kuchote, ukopi kumanyuria.